noi pa. Freud fare di tua gabuai. Waropa. Yaman. Western ninji na hatagit. Abineka 47 muzakutoba. Ntembram to gomla ngoti mbina akasharava. Nkwenda bakugira ngo ubo bakashava. Nkaraba mu training batekateka ngo nashova. Master kanyeje so kunyoza rukoba. Yanza unanje mu field ntakaroba. Katere mbundi to tukatova. Emereka tarungu ya hokusiba. Tukakura tuine mecheme nujitari kuiva. Mame na njura nobu wakubuziva. Ana nyesimbe muni za kumurova. Nito bufutirizo bukure to kuchereva. Toka nshira kwile kwa to ine vyo kugaba. Ababe ni banzara mbajire ngu hati nkava. Swagga boy, nbarukanka fireworks. Vikachuka hati, nandira XC. Yeah, unaku nyonjira maxi. Tutabo tutela matale ijire taxi. Ajebe pano biti watuwe hiti. Rekanta mamara eji yoni hinti. Sniper Mokasini toku jipi mana siripa. Sniper Western ninji na hatagati. Matoko ngechi ntena tuka kwa toa karamu. Tinka sosra mdino wea kuwa musiramu. Tinka tina basa kisena wea kuwa ine sirimu. Ninteka uvaya sproof tinka vira veramu. Orutaro guava sniper naza kushembo uichumu. Mbashisha ni mimika tinka le mero murumu. Toka chitono ucha kuwa nichivuramu. I promise next time ntuza konjiramu. Yeah, nite basa sniper ukule mamu firimu. Sete zitabu zangani za kureveka. Tuka le mera tuka simuka. Demo na chibango muni nyakole flow ninye musika. Taka yana kubato yana tijaba firika. Yeah, Western ninji na hatageti.
Hatageti mwana.
Yeah man. Yeah Buyaka. Sniper Mokasini toku jipi mana siripa. Sniper Western ninji na hatagati. Intera bureti batera sama. Disimpa kuwanika higuru no Obama. Obunyi jire warapa ni muza kutabama. Nimza kutemba kani mwene muza kushuma. Kare nitaka kuwa ni mwene mkate muka sama. Echiri kumanya nito tulikura taho. Jure tuname maerega mare meraho. Mwashirisha mbrake jito tuate gwembeho. Kwa sniper turi invisible ni kujira mchiho. Rhyme uzi njano zuhura ziri maka hoho. Kwa sniper mwine mwine life contract teka waho. Mwine mbogwa tini swaga taramare ho. Kandi sniper takavu kwa sete mushaho. Nimba terengo mabafiri ngobu titi. Fraud for living swaga boy Western jina atageti. Yo. Sniper